When I get answers, will I link and I don't find a man? When I get answers, will I link and I don't find a man?
yasedoki ngokubhakela enye ingongo lihamba nomnikazi wakuyedela mzikazi kamashobane ngokuphamela ukonda lo mzwendoda ingashongolude kwaze kwafuthi iparlamente. Kuye kwajabula ubaba untuli phansi kwahlabisa wathi hlala la uhlale khona umfana ugogo ungitsholo kahle mina. Mina ngiwumgobiso emsenge emdala esiyashiswa ilanga maqedi ngadlona izimbuzi bangasho nje ukuthi washo nakho uba ukuphakathi inkosi yami nabafana bakhe babengangifuni. Kuye kwamemeza induna yami umashashisa benosanela umfo kadlamini bathi wena uyinsime nedwala ezilime kwebhuka ibhezi amakhuba kwezanga kithi inkalo hlehla nentelezi impiyosongeke isala zavele zehlihla thibonomlene. Uphinde wathokozula umfo kamavuso bathi ntombi ngunenkonzi khalathi sabela nkonzi yakithi endumbulu yabizwe esibonyeni. Uyiphiwa imlezi shapa senkehlani mabhenqula isidwaba kunyakazi isinene sebhesha umgedo ohlala iimbila zasemampundini. Lapho khona beshiba ngenkomo ihamba belithi nje beze beqeda iphalisha inkomo beyibuka kuthiwa likhuphukile kizingamloku nkosi yami imbuzi bavele beyijonge nje ibajonge nabo awu bejongayo ayisuthi nkosi yami ake ngayisola kodwa into yalezi yandawo lezi imbuzi zakhona wakwabona imbuzi ibizwa ngo-precious amagama abantu enye nozulu ha yikho mambo bebhayiza kanje yimi ngisagile somnqumo esibhabhe phezulu endabeni zasenquthi maqede basihede ofihle isikhwele bethintenisi ngitholile mfana wami incwadi ongibhalele yona sithufuza kusasenquthi uhlekisa ngezinzane avele ngahleke phela ngike ngakubona kancane mfana wami nawe kufacebook uthi shazi ingazathi izinye lodwa langaphambili awusenayo ngathi ufuthi inkosi yami njengoba ungenawo nje i-medical aid adula amazinya adula amazinya mfana wami njengoba ungena medical aid njengami njeke ha usiyozufe nesiyo ubona abaningi beze befika ukufa nje bekhothana nezisina abathandi hayi ukuthi bayathandi imali ayini sondela simiso sondela simiso mfana wakho mani sondela nawe uzohead iskill sakini ingabe yini mfana wami leyo ibhemane ingabe yini yafisa uwazi ukuthi yami kusibhemise sonke neyihlathi ngathi ungcela idimu mfana ngiyafisa ukwazi ukuthi into leyo ibhemayo ngoba awukwazi ukuthi ungazogadla kini ngingwakini ugadle kini mfana ngibhuti wakho sebephelile nabantu ongagadla kubo nakho njoko balahlile ukwaboni hayi wathiukuyela mfana wami kodwa ngiyacela ke mfana wakho umalokhuma phansi kwebheshi lami ale kwalokho engizokuthudula phansi ashe phansi hayi sisiku best composer kumantshontsho kwakuyimbi ungikhosha kuyilepamuza lasenqulo awakhala wemuka nayo kindondo mfokanondinda sasala kanjalo sinokhosha umbona ukhosha nje nekhandi ngathi umntana emfene lokhu lamsinda laphi khaya isidaba setshintsha basibiza ngodidla ibambi ngengalo umkhwekazi uyilethe kithi kwamashobane yimi engalobola ngembizi yagawutshala behlangulela kuyanganselekalindamo onto mhlayinisicithile khumbula mfukazukuzi uze kwakonanda ubaba uhlatshwayo eduva power station kwezokuvukela wathi kuphuka kuvuza umangesilima mnobhadeye yadula ngokubiza ukonde neshumi yeyebuyangifazi ovale ngesinqi kwavezinyana umkabuzane osula zonke iinqoko zemizi yamadoda asentumbane kwaze kwajabula umfowethu umxolisa intondo ledla amahlezi ezibandeni zomthakazi msize ephilisayo ngokukhothisa amantombazane amabili ujahekile nophakamisile naye ngoba ephakamisimeleza inqina lembabala likavutha kusalanini iyeke ikhulungasakhwezeli bafana bakithi vele intonothi ezivezayo ngoba singahle onele ngumfana mncane ugojase phansi kumakuba wathi minyunothintazayikope phuma phansi kwesidaba somjendevu edusha kade belivakashisa ngayizona awusukwane madoda ngensizwa ngiphathe sibombe isihlangu senkabomkulu ngobela sagade ntuzima safisafu sakathuwela mpunzi ephakaze mayayeni nangaseluli ngiphinde ngiphathe ngasifwa ikhehla lami ubhadla kuyabhadla makathayika nezingonyokohowahowane uphakela kayisuthi komfuku kophedlakala ngaligqoki lize lombowa ngishaya izandla kweliphezulu.
Yohambeludizwe ihlala nkosi nyoyemfiyeko nasesoba
because man I'm from a manager who took over better up for peace. How is it? I won't say I'm from a moon telephone fan again with a cup of chimuchi. I'm so dang I can jalo nulu and bambella as it comes as I navigate alone. Umas and I'm navigating to Abani, Komosa, and is in Caracosamino, also Popala, and Manage. Utoze maresu no kolande tumhlanje womile uthokohlo ngathi imbuze futhayi phela hey unevigator unomkhala nje transparent ungabona ipolish nespinach mayihla ufuna kwehle emqaleni kulandelana kuyohlona esiswini hey futhi bani uthathe ukufuna mina ngingumba nabayiqo kusuthayi kweza kulo kwamashobane bongisiza koyofonhle ngathi ungadlulisela umkhonzo phesha komnqoyo kanema u22 Zekute la kala kumagase ndabeni zanga gite ntumbane waisetu suzo mfoka mota Isitaba ngempela ke majiwa mbane fute Ukisi mzi bazo uja kakutu mkulo nya Uyo otisadagi mnja sadagi mnja Avela kumbulu ute yonju kovuzi lu mkateni Hikvele usu kwa lumdabe sofa sentai Kupuwa machaza ingwele mfana giti la hape tutuka power station Onaweba kutenga Kujala bemali ya wakuma lesi gisi
Florence. Ambalo, tu fais un jour pas l'étilon, tu l'as. Tu l'as, 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 tu l'
ngizwa ngamathansi wadefika nje wathi umama wethu ngamathansi esifundi eshekamba manje angawazi umbombo kaThisha hey hekana usesingisini kwakhumalo sawubona yeah ubanlo
mangenge masulu
mukiyana loyokholo lelidala elakhandwa umhlolo zingakangena sesikhundleni wangena wazi waphuma lokhu isekhona
yebo yangimpela
o uthini-ke suku
hhayi futhi-ke ufuna kutshela ukuthi ngamsingakho
o basheni ithini ngo
yeyi mfoti ngishayele lakhanga eyi ngishayele uzocela umandla akuzwisi impela nasokhozini ngimekisile izosho nje izodlala ngakudala
yimi ngiyitourist kazwelonke ngisho ngoba naselimpopho ngokuya khona awuzwe nje salazini uyakuthi ngelinye ilanga sewudinga lusito utholeke ukuthi awusasitakali usabathenya ndlaleyo makhelwane usakubamba ngifitile
umfetho mdala waloliboza umfetho mdala walobola umakotoshiwe shwele inkosi yami into zashinda wafika wena into zashintsha nje
yazi ntshe ngizwa kuthiwa kushiwo njalo le makhaya uma kudiya lo mfana kasibali nonkenyana phela useshaya ngesidleke sikakuthekwane sentshebe mfutu elingana nalo baba lo wasebhayibhilini ubanikosha wena madodana usefe ubanikoshabanikosha u-abrahamu heyi uthole ukuthi kuthekwa kwangabafazi hhayi nonkenyane siyeke sileke ungasasibonje siyasithanda thina heyi wasiyeka naye umkaka unkosi yami phela eyi ngoba eyithandela hayi uyayithandela abafazi inkankane nomsuka useyima umkabulakhoda azayithela ngoswayigalakalibona umsolo engakhotini ukhibhodi ngiwuphusha ngomza wami ujj umfowambe ufuma ngimlande phansi hadi kula magunyanyana kanti kubhasikethi ukhona umavumane ngimlande phansi enquthu kwelasenqono unkosini ukhona umthwentombi umfokanquma lo ngimlande phansi kwanongoa bese ngivala-ke enginobheni ngiphethe yena ubhodini umfokadlamene ngimlande phansi ebhekeni tshona